ikwesirike togi
ikwesiri chineke bo ikwesiri chineke bo
onye amame
ikwesiri chineke bo onye
amame ikwesirike togi
ikwesiri chineke bo onye amame ikwesiri chineke bo onye amame ikwesiri chineke bo
umuchukwu tinye akụ n'elu
ikwesiri chineke bo ikwesiri
chineke bo
ikwesiri chineke bo onye ọma ikwesiri chineke bo